madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa faray wasaaradda waxbarashada dalka Kenya inay dib u dhigto furista dhammaan iskuulada ku yaala dalka, kuwaasoo la qorsheynayay in la furo maalinta Isniinta ee soo socota. Madaxweynaha ayaa hadalkani waxa uu sheegay xilli maalintii shalay ahayd uu khudbad u jeedinayay shacabka Kenyaanka. Waxa uu xusay in taariikhda dib u furidda dugsiyada in dib loo dhigay ilaa iyo amar dambe, arrintaasoo la xiriirta roobka daadadka wata ee ka daaya guud ahaan dalka Kenya.
No corner of our country has been spared.
Ma jirto meel dalkeena ka mid ah oo dhibaatadan ka badbaaday. Xilliyada dugsiyadeena dib loo furiyey kadib 3 Abriil oo ayaa loo ballansanaa Isniinta toddobaadkan, waxaana lagama maarmaan noqotay in ay kala duwanaato oo dib loo dhigo. Gaadiidka ayaa caqabad la kulmay sabab badan oo la xiriirta fatahaadda iyo burburka uu gaarsiiyey wadooyinka iyo buundooyinka iyo khatarta wabiyada iyo biyo-xireennada ay burdhaafiyeen gobollada hoose.
Madaxweynaha William Ruto ayaa tilmaamay in xaaladaha noocan aan la arag xilli dhow, isla markaana ay tahay arrintani taagan khatar sida ay ka digeyso waxda saadaasha hawada.
Sadly, we have not seen the last of this perilous period as the situation is
meelan arag xilladii ugu dambeeyey xaalad halis noocan oo iyada oo la filayay in xaaladdu ay sii
xumaato.
Warbixinada saadaasha hawada waxay bixinayaan sawirkan roobka ay jiri doonaan waxay sidoo kale xilliga uu da-ayo bisha kadib, waxaana suuragal ah in sidoo kale bisha kadib uu roobka da-o.
Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay in 210 qof ay ku dhinteen ilaa iyo hadda fatahaadaha ka dhashay roobkii ka da-ay guud ahaan dalka Kenya. Wuxuu sidoo kale tilmaamay inay jiraan dad badan oo dhaawacyo kasoo gaaray iyo qaar ku hanti beelay. Roobka daadadka wata ayaa dalka Kenya ka bilowday bartamihii bishii Abriil aynu soo dhaafnay, kuwaasoo saameyn ku yeeshay ganacsiga iyo isku socodka dadweynaha. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.